Sawubona igama lami nguTim.
Hello, my name is Tim.
Ngiyishumi.
I am 10 years old.
Nginekati ikati ethusi.
I have a pet cat.
Ubonile mnyama nomhlophe.
She is black and white.
Ngithanda ukudlala naye.
I like to play with her.
Unenani nezinja?
Do you have a pet?
Yebo, nginako inja eyodwa.
Yes, I have a dog.
Inja yami inkulu.
My dog is big.
Ngithanda izilwane zami.
I love my pets.
Kuthi yini kuwe?
What about you?
Nginayo imvubu futhi.
I have a turtle too.
Masitsheni abangane.
Let's be friends.
Ngiyajabula ukuhlangana nawe.
I am happy to meet you.
Umndeni uSmith uhlezi eduze kwetafula lokudla.
The Smith family sat around the dining table.
Bafuna ukukhetha ngobuchwepheshe.
They wanted to talk about technology.
Umam uthi itechnology iyasiza thina nsuku zonke.
Mom said, technology helps us every day.
Ubaba wenze waya wabe esihlahleni.
Dad nodded and smiled.
Uthethe, singakwazi ukukhuluma nanoma ubani onefoni.
He said, we can speak to anyone with a phone.
Ubuchwepheshe buxhumeza abantu baphakathi.
Technology connects people from everywhere.
Uthixotho wengeza, singakwazi ukwabelana ngezithombe ngokushesha.
Sister added, we can share photos quickly.
Bonke bavumelani ukuthi ubuchwepheshe balungile.
They all agreed that technology is important.
Baparamile ukuba nempilo ngokuqhuba amathuluzi amasha.
They felt happy about using new devices.
Umndeni wahleka ndawonye ezwa uxhumana.
The family smiled together, feeling connected.
Babebezela ngobuchwepheshe.
They were grateful for the technology.
IParis FC yayilwa kanzima ukuze ifike kuligi one kulenkathi.
Paris FC was fighting hard to get to League One this season.
Abalandeli babejabula futhi bethemba ngongqoshe yabo.
The fans were excited and hopeful about their team.
Baphendula ngempela ekuphumeleleni kweqembu.
They truly believed in the team's success.
Ngelinye usuku, umqeqeshi owaziwayo uvakashele ukuqeqeshwa kwabo.
One day, a famous coach visited their training.
Abadlali baphoxekile futhi basebenze kanzima.
The players were surprised and worked harder.
Ngeukweseka kwakhe, ithimba bathole ukwethenjelwa.
With his support, the team gained confidence.
Imet ngayinye yaba ithuba lokukhanya.
Each match became a chance to shine.
Abalandeli bagcwalile isikhumbuzo, bebonga ngokuqinile kubagibeli babo.
Fans filled the stadium, cheering loudly for their heroes.
IParis FC idlale ibhola yabo eyinhle kakhulu.
Paris FC played their best football ever.
Usuku lokugcina lufikile, futhi bebephephile.
The day of the final arrived, and they were ready.
Iqoqo belihamba futhi iphila isikhathi.
The crowd was cheering and living the moment.
Ekugcineni, IParis FC ikwazile umphumela futhi yafinyelela kwiligi one.
Finally, Paris FC won the match and reached League One.
Ifilimu ethi Te One iyinhlanganisela emnandi yezesayensi yefikile nendlela yokusebenza.
The movie, The One, is a fascinating blend of science fiction and action.
Kuyakuthanda umphakathi ohamba emuva, owenza impi ngokuchasene nezinguqulo ezahlukahlukene zenzeka.
It follows a protagonist who is fighting against alternate versions of himself.
Umkhondo uyathakazelisa, kodwa uphakamisa imibuzo eminingi kunokuphendula.
The concept is intriguing, but it raises more questions than it answers.
Izixhumanisi zenzo ziqondiswe kahle futhi zikhangisa ngaphezu kwezithombe.
The action sequences are well choreographed and visually captivating.
Nokho, iploti lingacabanga njengokungahlangani kwesikhathi, okuphazamisa ukuhamba.
However, the plot can feel disjointed at times, which disrupts the flow.
Naphezu kokungubuzeko, Te One inikeza emizuzwini ethokozisayo ethile.
Despite its flaws, The One offers some thrilling moments throughout.
Imidlalo yabanphemain ibongile ukwenza ubungcono bomehluko futhi yengeza ubujamo kwabalingisi.
The performances by the cast are commendable and add depth to the characters.
Ekupheleni.
In conclusion, The One is a mixed bag that manages to entertain.
Eminyakeni yanamuhla, amadivayisi adijithali acwaninga yonke ingxenye yokuphila kwethu.
In the contemporary age, digital devices permeate every facet of our existence.
Le mkhankaso, ngempela, iletha isethi eyingqayizayo yezinselelo.
This omnipresence, however, brings with it a unique set of challenges.
Abantu baziqhenya basho dinga ulokhu futhi ukuthi izinto zikhona ngaso sonke isikhathi.
People increasingly feel overwhelmed by notifications and constant connectivity.
Ukudlondlobala okuqhubekayo kwezinsiza ezihlakaniphileyo kuphazamisa imizuzu yokuphumula.
The incessant buzzing of smartphones disrupts moments of reprieve.
Ngakho-ke, amazinga okukhathazeka akhula njengoba abantu behlukanisa nokukhathala kwedigitali.
Consequently, anxiety levels soar as individuals grapple with digital fatigue.
Izifundo ziveza ukuhlangana phakathi kwesikhathi esiningi sokubuka isikrini kanye nokudangala.
Studies reveal a correlation between excessive screen time and depression.
Njengoba umhlaba wedijithali ukhula, kuxhaphazeka emithini yezempilo yengqondo.
As the digital world expands, so too do the pressures on mental health.
Ukwehlisa le mikwa, kubalulekile ukuhlela imingcele enempilo.
To mitigate these effects, it is essential to cultivate healthy boundaries.
Ukugxila ezisebenzini ezingaxhunyiwe kungakhuthaza umuzwa wokulingana nokuphila kahle.
Prioritizing offline activities can foster a sense of balance and well-being.
Ekugcineni, ngenkathi ubuchwepheshe bedijithali buwusizo, ukulinganisela kuhlala kukhiye.
Ultimately, while digital technology is integral, moderation remains key.
Ekuhulumeni okuxhaphakileyo okukhulu, umthelela wenkolo emphakathini usaqhubeka phansi.
In an era marked by rapid technological advancement, the influence of religion on society remains profound.
Abantu bavame ukwenza isizathu sokuthi ukholo lunecebo lwezokuziphatha, luhola abantu ngezinselelo zokuphila.
People often recognize that faith provides a moral compass, guiding individuals through life's complexities.
Kumakhaya emazweni ahlukahlukene, imikhuba yezenkolo ibonakala ngezindlela ezijulile futhi ngokuvamile ezingalindelekile.
In diverse cultures, religious practices manifest in profound and often unexpected ways.
Kusuka emihlanganweni yomphakathi kuya ezintweni zempilo, indima yokukholelwa ibalulekile.
From community gatherings to personal reflections, the role of spirituality is undeniably impactful.
Ukuxubha kwemikhosi engcwele namagugu asesikhathini esikhona kudala ithusi elihlukile lokholo.
The interweaving of sacred traditions with contemporary values creates a unique tapestry of belief.
Le fusion ivame ibondla umphakathi, njengoba amanani okukhuluma nemicabango asondela amakholwa umphakathi.
This fusion often fosters community resilience, as shared values and beliefs strengthen social bonds.
Kodwa, ukuvela kwesekulazimu kubeka izinselelo ezikhungweni zokholo zendabuko.
However, the emergence of secularism poses challenges to traditional religious institutions.
Lezi zishintsho zidinga ukuphinda zicwaningwe ngokuqhubekayo ukuhlonipha kwenkolo ezimeni zanamuhla.
These shifts necessitate a re-examination of the relevance of faith in modern contexts.
Njengoba sihamba kulezi zimo eziyinkimbinkimbi, kubalulekile ukuzibandakanya engxoxweni ejulile mayelana nokuhlalisana.
As we navigate these complex dynamics, it is imperative to engage in thoughtful dialogue about coexistence.
Ekugcineni, inkolo iqhubeka nokuba insika ebalulekile ethinta izindinganiso, izimiso, kanye nokuhlangana komphakathi.
Ultimately, religion continues to be a significant factor influencing values, ethics, and community cohesion.